Hola. Hola.
Hey, it's the OG Cali Rap Jones. Alongside Christian Bella, Obama, for the lovers out there.
Ndotoni ananipenda mpaka silewe ma kuna nini kwani mbona ananichanganya akitembea anakwenda kama kinyonga mtoto mzuri kama malaika najiuliza kipi nimefanya kupendwa na yeye. Kesho ni siku yetu ya harusi, tutafunga pingu ya maisha, tutakula kiapo kwa Mungu ba mbele dunia, hatutakuja chala. Maneno ya wapambe hapa kula nafasi, vyuma vimekaza milango kula wala tadirisha. Na wache kwa kwanza rangu mama mbe ya poleni.
Hey, I can't describe vile na hisi. Pendo langu kwako ni mazishi. Sijali na zao malalamishi. Ni wivu tujua na tamani kuwa sisi Bella.
Chonde, chonde, mpenzi usije nyacha kwenye mata. Na kuahidi kukupenda mpaka mwisho. Mbona sifiki zote nimesha zima. Kwa moyo wa maisha wendo kila kitu changue. Niende tena wapi kwako nimesha fika ye.
Na kuko na kili yango mina chise.
Umenifikisha juu na pepea mustef. Juu ya hewa wendo air hostess. Many pair love crazy truth. Them other couples couldn't do it the way we do. You a queen. Una style sifa kukusaf baby mimi sina booty. The shorty of my dreams. Ring me ndakufisha cause you look like a star in a movie. And I know sometime inaza kaka sijali. Ni hali ya maboy wakitafuta mali magari. Staki unishuku na maswali. Balengo langu ni eti uishi kifahari. So I promise to be here every day. And it's only the God that I pray. That between us everything gon' be okay. Cause you really blow me away.